it out. Nikeo reda kwa track tunachafua kani tembo zimeshika kwa pub ni kuanua na wasipa kama wote kwa club ni kuchambua kwa mother wanatunda kwa club ni kuanua collab moto kwa mic na mic crew tushanusa hizi paper from far ni kuchambua hizi masoa machuani zifike thao empire tuna build na deal ni just a band asante sana jaja kutufikisha kasi wewe singekuwa na psych na himo tisha ya kutisha marapa na hizi amo na mangoma za kuchezo kwa bafu hadi makampo zinadai kutuweka kwa list juu ya ushura waelewe ni kwa nini mafans wako na nduru Eastlands kwenye journey litoka ni buruburu sign niko 125 the clicks indo magoo
classic moke mwone how we do moke one one ya tuwe kada mwote kwa hivu waka
Your time is up now, turn up the radio, listen to us now. The flow is detrimental, just to kill this instrumental. I'm one of the best that's ever done it, I'd rather be doing it. All of you gonna respect the young hunter for doing this. Then you gon' be asking who the fuck is this. Then all of you rappers gon' retire when I be done with this flow. Cause I be making more dough. Pull up to the studio looking fresh in the photo. Phantom, cause to you rappers I'm a ghost. Or call me Tim Duncan, I'll be dunking on your post. Came through with the heat and the spur of the moment. Game 7 MVP, that's how you know that I'm on it.
Net time with Mwone how we do Mwkione ole ya tuwe kada Mwote kwa hivu waka wairu How we do How we do Mwkione ole ya tuwe kada Mwote kwa hivu waka wairu
Yeah, piga saluti 125 imeingia Piga saluti njoni zoe metusikia karibia Juizo maganzi mtadisia na kuambia eshima mtatupatia disia Kam, ni kushoma rangi za tao Lakini vila unashema utajua nyeri njo kwao Doz na ewa mki ya uneeni kwa hao Yo kisanga njo ilifanyikia roba ule wa sao Makeup ni lazima na kafiti na nywele Haga wezi pima trepigwa miti milele Ukia mkakundaluwa shakwe kia mchele Ukia mkarautu unakutauna ene So ateke neke ureda we Usinipigie simu kawongi kuzucheda we Usiniulize itakuwaji unachekisha kuwa 125 Tushafanya kolabo na Mike Rua
Neta mweta Mwone how